Ufeleni waljiyelze ngane kangaki undluzele beswele usheleni singenawo namandla kuyothenga impuphu sibhebe bengiye esikoleni nembobe ekuluweni ngiwala umfulu ugcwele indlala idalulaka kodwa kusuthisa ukuhlale ngithukuthele bathi kimi angikhule ngifane nobaba kithi kanjani ubaba washona ngithi angihambi ngingaka ubamba u-50 phela ngifuna ukushiya umngamehutshwa esolwa ngokufa kwami ngakhula inkulumo zikambulu zithusa uwacishe make a really good living yacela nje umane awuphumuleke ungabe usayikhathaza ngezinyane lakho walishiya lihubhibele ngibageza ubebebe bebhe bekumele umthakathi uthukuthele bangibona kumabona kude bethi huyu umfana kaqhudela imzwezwe yeah Didi I wish you were here to share my riches I grew into a man whose plans are winning I'll be a billionaire before I'm finished all I wanna do is be a beacon ngikanyisa igama lakho ngakhula kunokhula lokhu location namhlanje sidla kamnani
Up in the sky, I've been yeeking. My heart is bleeding, now I'm bleeding. Damn, my lady, give me in the heart to be the night to lean. So now I'm the pain, so now I'm the pain. Summer rain, summer rain.
Summer rain, summer rain.